Usinione hakonda mahaba yananizidi kutwa kuchana kwenda
nina kwenda
silali mchana sile.